Mataayo boqot 18 guyyumsuni yesoon man keessa ba'e dhaattu galaana taa'e gumiin guddoo walti baanani inni obolo keesseene achi taa'e duub gumiin cufti afaan galaana ejaanjite inni mammaasan waan hedduu warratti himee waan jedhe.
Namichi tokko midhaan facaasuu dhaqe atoo inni facaasuu midhaan gari dhaattu karaa jigani simpirreen dhufte nyaatte. Midhaan gari dhaqa gubbaa jiganii fula biyyeen guddoon hin jir yoosuu biqilan ammoo waan biyyeen gad fagoo hin ta'iniif aduun baanan qancoorratan duub waan hiddi hin qabneef qancaran midhaan gari qoraatti keessa jiganii qoraattiin waliin baate ukkaamsite midhaan gari biyyee dansaa gubbaa jiganii midhaan dhalani hagi tokko dhib dhalani kagari 60 dhalan kagari 30 dhalan yoo gurqabaattan dhagaya.
Jarii yeesoo gari isa dhufe waan jedheen.
Ati maaf mammaasa warratti dubbatte?
Yeesoo waan warraan jedhe.
Waan finni gubbaa kadhoosa yaa isaan barsiisanii ammoo warri hin barsiifne nam waan guddoo qabu itti daraniif duub inni quufetti hambisa ammoo namooma hin qabne diqqoo inni qabullee irraa fuudhan marra waan kanaatiif ani mammaasan warratti dubbadha atoo ilaalanillee hin argani caqasanillee hin dhagayani yookaan hin midhaafatan. Kanaaf wanti raagii Isaayaan jedhiyaa guutamte inni waan jedhe inum caqaftanii ammoo hin hubattanii inum ilaaltanii ammoo hin midhaafatan garaan gumitanaa yaadaalla'e gurri warraa yaayyuu duude ilaallee yaadunuunfatanii akkuma hin gar akka gurraallee nooma hin dhageen akka garaa wooma hin huban akka natti deebi'anii ani hin fayyim ammoo ayyaan keessanii kailtii teessa lafgartu gurri keessanillee woo dhagahu dhuguma waan ani isaniin jedhu raagaaf nami dhugaa hedduun waan isan agartan kan argu fedhe ammoo arguu dadhabe ammallee waan isan dhageettan kan dhagayuu fedhe ammoo dhagayuu dadhabe yoos mammaas nam midhaan facaasuu dhagaya yoo nami dubbi finnaa dhagayee hin hubatin hamaan kaan dhufe waan gara isaa keessa facaasan kaan keessa fuudha kun midhaan dhaattu karaa jig midhaan laf dhakaa gubbaa jigsuunin nam dubbi dhagayee hurrisee gammadaan fuudhat fakkaata ammoo hiddi hin qabu haqdi qabsee hojja dhiphuuf gaargalii marra dubbi tanaatiif dhufu yoosu gufata midhaan qoraatti keessatti facaasan sun nam dubbi dhagayee ammoo herreega lafaatiif sobi durooma dubbi taan ukkaamsa midhaan dhalu dhufu fakkaata midhaan biyyee dansa gubbaa facaasan sun nam dubbi dhageennaan midhaafate duub midhaan dhalu fakkaata tokko dhibbi tokko kadhibiin 60 kagari 30 dhala.
Yeesoon mammaas dhibi warratti himee waan jedhe.
Finni gubbaa nam sanyii dansa oobruufi keessatti oobru fakkaata ammoo atoo abbaan rafu nyaaphii isaa dhufee raafu jidduu dargaayyetti facaase ka'ee itti dhaabate dargaayyeen biqillaan midhaan dhalte jennaan raafullee waliin baate garbootii abbaa dhufte waan jetteen aaboo ati sanyii dansaa oobruu tante keessatti hin facaamne akkamiin raafuu qabdiree abbaan oobruu waan jedheen nyaaphkiyyatti waan kan tolche garbootii waan isaan jedhe nuudhannee haramna feetaa abbaan oobruu waan jedheen hiyyoo heger ato haramtanu dargaa yelle waliin buqqiftan lachuu waliin baatu hag muraansi gahutti gaaf muraansaa ani waan war muruun jedhe araaraafu walti guuraa walti hidhaa akka guban ammoo dargaayyee hoddoo tiyyaatti galcha jedhaan.
Mammaas dhibi yeesoo warratti himee waan jedheen.
Finni gubbaa waan akka guma dambii fakkaata kan nami tokko fuudhee oobruu fi keessa facaase inni midhaan cuuf irra diqqaa ammoo eegi ba'ee midhaan cuuf irra guddate muh guddataa duub simpirreen dhufte damee irratti man jaarratti.
Ammallee ni mammaas dhibi warratti hime.
Finni waaqa ka gubbaa buhoo fakkaata kan niitiin fuute dargaye debelama tajisaninat hak cufti bukhofte olbatut
yeso mamma sawan kan cufu rattasay mamma smale wom tokolle namat inasomne tunini akonti ragi jede gutamtu
annafanki banadde mamma sandu badda anini wan haglafti umamte dosan hima
jennan gumi birademe manat gale jari isha gari isha dufe wan jeden
mamman srafu obrukesa dide sinutim
yeso wan jeden
nami midan dan safajas ilmnamat obru laftan midan dan san ilma fin waqat rafun ilman hamakani nyabi sifajase sheitan muransi wan egitana warri murulle malaika akum rafu walt gurani ibidda guban akkasuma egitana leetat ilmi nama malaika ufi erge isin fin nisa keesa wan daba cufafi warra hammeen tolchu cufu walt gurte ibidbalaliyu keesa gati achit bohani ilkan qarani gafas jari duga akadu fin abba warra keesat ifsa yogur qabatan dagaya finni gubba akkori obru keessat ossani jir kanami argate biye irra debise birade gamma dufi keessa wan qabchuf gurgure obru suni bitat ammalle finni gubba daldaltu dok midadu barbad fakkat dok toko tagati guddo arginan deme wan qabchuf gurgure bitat ammalle finni gubba urura galan kes busani qurtummi gochufa walt guranin fakkat yogutame afan galana tirkisani tatani qurtummi gargari filan dadan saul keyatani hamamtu gadgatan egitanalle akkasum taati malaikan dufte nam hamama fi dadan sa gargari baafti ibidbalaliyut gurti achit boani ilkan qaran waan kan cufu batani
worri jeden yeso warran jede
tanab nami ser beku ka waan fin guba barate ak abba warra ka supu fi keesa waan haresaf dullach bas fakkat
yeso mammas kan ubamnani achi kaedem lafu fi deke man waq it kada tan keesat number 6 namis egas cufti made fate waan jede
namichi kunin qalbii tanaaf humni waan mamaa kanaan tolche eessa argate
kunin ilmi namichi wabacu kaaniiniti maqaan haadha isa mariyamuuniti obboleeyyan isa yaakobboof yuusufuuf siimiyooniif yuudaaniti obboleeyyan isa ta durra nu waliin jirtiiniti namichi kunin jabeen kan cufe eessa argatire
duubis quufuu didanii jennaa yeesoo waa warraan jedhe
fula cufat raagu disani ollaaf warri isa kees male
inni waan mamaa achitti hin tolchine marra warri dhugeeffacha hin qabneef